yande sappo e jeɗɗi minta capantati studio kalangu habaruji fulfulde korjam woni e moɗon e le ko kibaruji ɗi en kala haala hono drogue ko nanga to en dan der gallure gaya na waɗa ton mubbo ɗum du kondani actrice kañum woni ko nangi ɗum subakoɓe kolli ɗum laamu leydi ndi endam nonni fawar jondu kondani nawala mbe teke men jit ko ɓoyelto daɗo sukaɓe ɗum enda ton agadeje ne wonno yara yeeso noon ga Allah e fawar jondu kondani yiyanoma wonduɓe muɗum kano ko heyɗi kono ɗon wara en nana ko ɗum laati yewtere men pinna hande studio kala ngu yarata en tan tila beeri e dow fi ko darto jonde ɓiɓɓe aɗa maɓe ko tawa to enna dow fi hono rafi ndena ko tawa ne wonno himɓe gono joɗoyi to enna ennanan ɗum kor diagnal e moɗon Soumana Amadou Dianganta habaruji ɗi e fulfulde yerno mbirɗen ele ko e kibaruji ɗini hono sa rusi mbiteɗo octis kañum woni ko nangui hono drogue ɗum wonnodu kono drogue o nangata to enɗan gaya ele asewarde alal ngal endam nenene kadi ɗum ɓe mbi ne waɗa tagge keme jeena e sappo e jeɗɗi ko nanga ko hisadu kono se sottowama ceede muɗum laɗɗe waɗa millioji capantati e jeegom ndenedu kono noon ɓe kiiseke ni ɓe mbiya ɗum wawi yettowade ba toon muɓɓini enna subaka hannde o woni ko sarusi o enɗan holli ɗum hono hooreɓe ɗenɗan gallu ñeme sewo kettinon nanon fawar jondu kono ni hoorejo mabɓe goto mbiyeteɗo Al Mokhtar Abdoulaye wakkati mo fillino ɗum wardi tarnal Fouda Ahmed hooƴi haala makko
Sarusi Okitrice Gaya nangi tagge taba wiwi keme jeena e sappo e jeɗɗi tagge ɗe teddirke mum en gatta townu goto motoje ɗiɗi ujunaji lasoji nayyi e jeɗɗi ceede sefa himɓe tato jeeyaɓe leydi Nigeria noddama gaɗanama ƴanɗe dalila majjum nangol yeru yeruji bonɗi ɗi enden ko sakiti nder cakan tarare gaya nokkure de enden no ɗonno laato yawtirde kulle bonɗe ɗe enden har nawtorade du lanaji ndiyam dow maayo leydi Niger go enden nder ci'e daani maayo go enden yeru yeruji ɗi enden kawreti nden ko ade dow motoje nanne leydi Nigeria na nanne reedu leydi meɗen no hani noon ɗum fooɗa hakkilloji himɓe wonɓe daane maayo go enden ɓe durwa suttude himɓe ɓe enden
nanni hono ñaw wiyetego mena jit ko nanko toon ɓoyla daɗɗu enda ko watto capannayyi e nayyo kay woni ko yiya to enda agadeje wakkati mo kalte o enda ɗum du konda hunno ko laati wonno ɓeydo no enda yernuɗoɓe kaalir to enda agadeje ndenene kadi konda ni hono hunde enda nawal ka enda himɓe muɗum du nde ƴeewama loktoroɓe en ɗon no jaalo ka sanne en ndenne eɓe noddede konda yahde e saroɓe sukaɓe matoɗo nawal ka hono alamaji muɗum fo tawi duri wadde suka muɗum loctorore docteur Iro Bawa kam woni docteur kawjiɗo fille cellal région mo agadeje o fillene keɗum bandimi Anice Karim
har ko darta ñaw ɓoylo daane gu enden ille lewru janvier warde hanne himɓe capanɗe nayo e nayo kan gonno tuhumme koyeɓe tawra ñaw gu enden en ƴewtinike de ɓe tawra ñaw gu enden nder capanɗe nayo e nayo ɓe en capanɗe nayo fuu himɓe jeyaɓe agadeje noon nder mabɓe jeego o maayi ñawtigu gudu yoɓantake baafu komin ƴama himɓe kan gon deniɓe gi'i sukaɓe mabɓe no tawra alaamu ñaw gu enden to ɓe gaɗa lawɓe gadda ɗum loktorore laato suka noon na mawɗo non gandeniɓe ɓooyi ɓe gadday ɗum loctorore to ñawtigu enden no tiiɗan har fi pirtol koye komin gaɗani ɓe noon joni ma min keeɓi himɓe ɓe ɗum waddi tawraɓe alaamu majjum nde en daari du himɓe ɓe enden no ɗon no paama pirtol koye komin gaɗani ɓe dow majjum
lawu devrait être pris en charge
noonni fawarji on du konnani hono jahangal gongal ɗum du konna hono sawroɓe guite noon enda wonɓe le fanne feddeteede Albasar e dow ballaga hooreɓe leydi Niger eɓe tawa birnin konni région mo tawa ɗum du konna gam batte sawrude himɓe guite muɗum e dow fisabili lay ko watta himɓe ujunaji nayyo kay wono doma fawara wontine toon enda yen docteur Abdoul Rachid latiɗo no tawa e nder loctoroɓe ɓen hoorejo du konna noon hono cellal to enda birnin konni halni bandimi mbitteɗo Asumane Moussa Arzika
aikin edo wanda aka saba yi
golle nyawtigu gite komen boy wadude ga hana hanne woni garol ame aranul do em men cioccio ko joni men gardi anniya gollande himbe kemenayo de gonde men bi himbe gibbe gollanede meden beida himbe sappo laso yaade chapande tato hano fodde are gollirde de men gardi gande gonde men gardi are gollirde de endam meden bi'a de no wodi himbe be nawdum gite de endam be boydi dum no don no torrabe semen ga taɓe nder ɓeeto ɓe keɓai gollanede kandu seni men kokkaɓe muñal fa ñanne Allah suɓɓoyimen
sawran kuma seede mo basa ha uyi har radda Allah ya samaka dawo
nani ono ko tuuga dow hitande hikkade dow fi ñalade itanade croix rouge faɓotoɓe daroɓe faɓede ɓe duniyaru kam wonno gollirde ɓernde wotere ndenne ɗum ɗo du konna wonno ko waɗa batu jet lewru mai o enda dow fi on nyalande du kono ni hande subako be pilite ken fa wodi yerno Ali Bondiere horejo Croix Rouge mo leydi Niger o holliri bandi min fati malan yar ko yeto
la celebration de cette
gadol batu nyaloma ittanaado Croix Rouge o enden ni wari fotodiri e wakkati mo fedde Croix Rouge leydi Niger yawtinake mo ini sigilaji golle mo gam wallirde himbe sigilaji golle fedde de enden do tugo handen do dangare mawde nay arande ni sembindinde gollobe mayre kawrol jawdi gollirteni sembindinde laabi wallirde himbe sembindinde duni fa handen laabi hauta gollidde der balla pelle jiyade fedde mawne de enden Croix Rouge e croissant rouge biroji mudun tawadi do andal leydi Niger fudu misali CICR dental pelle Croix Rouge leede duniyaru e pelle gon gonde do andal leydi Niger sigilaji fedde de andal no don no cingo no wodiri leydi Niger ti
and de prendre forme
nani faar jondu kon nani fedde leydi Genève nambe fedde Genève hawjinde fille kon darto denagu kany e faar jondu kon nan laamu ko ete decaf kandu wadi ekintingo gonto enda maradi dun du yaade e pelle jingonoje bibbe wurobe e faar jondu kon nani hono ndu gam battale be pama faar golle mabbe keba sembe no ngadir golle mabbe Abdul Razak Sadu Gazibo goto e lati be tawa e le fi decaf enda do fi kon darto kibaruji mudum nan ko haali ko Mohamed Mamma neldi
les acteurs de la société civile constituent
pelle darani de himbe leydi ka en kalata do inde himbe leydi din andan do fi ko ƴewa burna mabbe kanfu e ko ƴewa denaku mabbe kanfu e ko be mari min joddini sigila o andan nawtore gam waddude woytanu hita hakkem deni sogeji der golle mu en jaabi hakke himbe leydi der sigila o andan du ni fa handen no tawano dun tokkir hebude mosola woytanu fu waddanu himbe gita hakkeji mu en dun sabi ko de kafni hii kono hani non imbe peccide habaru do sigila o endan gambe ande ko tawa der makko fu min cubake du nawtorade pelle de endan gam yottinde habaruji di endan fu yade e himbe leydi ko e mabbe pirtu be anda deni hakke mabbe yaabama no be
gadire rentrer dans leur droit
nani wadi na nyala ni on nani do da jati do studio kalangu min kalna hal wakati mo lumobe ciroserine ngari hollude mettergal mudun en kanyi e faande ni rafi yardade mu en do wusarusi kawjido nangol itteto en dan ko be bi ben don don yowana be ko hana yowande be do sabini hono Alkasum amu ciku latido Alkasum amu ciku non inde makko kanyi do won kawjido hono fi ko darto faawar jondu ko nangol itteto en da ciroserine o filiteke no dun yara wakati mudum Ahmed Felan bandi min hoji halaka wati
yobude cede itte tilanno amma neddo fu moni hebata nanga illa buudi woyru yaade million goto wala der jobambe itte de itte de en dangala odon mila ko dena ko no hebo der leedi meden de en dari der leedi Libya hannen neddo fu wota jodaade der mudu waddi den du ka woni lam leedi gu enda dartaki der leedi Niger hannen meden getta Allah nyanne fu beede hokkude men jonde ja e hakkillo fukkino idun hala der waza we ardido jabol cede itte ciirono donno beedana himbe itte kana du mi hinta janta himbe debbe jobata lawol lam leedino men jahi e koy amen men jami neddo fu jobande itte de enda foti o hebata e nyaloma de o halani men sey men binna itte de enda ko gonnatino
c'est pour les pays
nonni faar jone le kibaruji men hande en kala haldu ko dal li ordun ko lati hande ne wi amano heji e der gallur nyamende set nati lumoji di dum wonno ko bande men Hawa Usman en jey jilowi ji himbe men enbe kali hala be bi ceede majjuno jippi jati hamani goto e sottobe lioji di nan ko halni
ko wada li ordum yaadaki joni gonga wadino wakkati guleki na tanno den endan bibbe deme den endan ni ceede majje be daama handen ide kebum der lube meden sanni amma tamati concombre e chou no yaadi sedda amma hana fodde denno carotte e poivron ka en goni yaadaki ba tamati carton mudun denno ujunaji nay wonano no sonni amma handen ujune didino chou kengani botoro mudun ujune tati mi sodi dum ko gi oton do enden fu leedi meden wona no remi fudu do enden cakantarare hubere nyamede enden e ko fili dum kaliji nyamede enden ni hikka gollama sanni di gadi barki adel ordum de wala to hebe to badi kan waddata yaadam
yanga gi da gonu ko azobde
jeneware sappo e tati lewru men ndu endani wonno ko fa hande en ono fedde hawjinde waddude ballaga mun yaade gollordeji do fina tawa wadi kandu konna hono batu odu konna do wallutugo himbe gam batte heba beede ande mun dum hawtaade konna do ballaga selto fa warjo ndu kandu nokku hawjinde fina tawa adaji meden do endan galli nyemay dum ndu konna ni Rashid Rahman lati do kanyo endan woni horjo fa warjo ndu konna ni hono fedde mawne leydi Niger pelle hono himbe wadobe fina tawa adaji etende fenak no famine Seynabou Abdou Dofi o enda
ça regroupe les directeurs de festival
dum hawri ardibe gadul luube kollol are e batuji mawdi do enden der leydi Niger balde joydu min gatta miden gadana himbe be enden ni ekkintinoje ko watta be nyenya ekkintinoje deduni himbe be enden no kajaade sanni gande en dari luube kollol are handen leydi Niger ni sedda sedda no don no bata dum sabi min bi'i no hani nyenyambe fi on andan wombe yasin leydi e tawabe do andan der leydi garan nangude ko watta golle de andan buure min gi'i ko luube kollol gon de ni gadama de worre hanti kada gadi tittaki ko sabi gado luube de andan dermun ni sadoro maji no kebum iri jamde de andan e bandum ta en min durwata hebande jabaaki der balde de andan gam musola on andan
jour de formation
nanara filla latol baldu konnani hono tewtol coupe mo leydi Niger woni e hore mudum do galdu nyame stade municipal liberté football club kanyum non woni ko ye hawayi hono latanana joy do nay kanyum e sahel sporting club tonzender do alkali nasara kandu konna hawaynani juvenil sc do fawar jo didi e bolum nonni faande dum wala le stade lawan didi fawar jo ni hande lasaro endani as université kanyum do hawra jean gorzo fc do enda e stade municipal mo galnu nyame irana kandu kon hawran e fawar jo espoir mo zender to enda zender yewtere men pinna yarta en to en tila beeri ko tawa no wodi laabi kojal ilu dubinaade sappo e jeddi war dubinaade sappo e jeenay fu laati du konna ni hon laabi denago no editor ni himbe sanne no kuje godde en laati du konna sadon dun sabi aljuma imero laati kanyo halta du bibbe leedi inde bibbe leeto en tila beeri o yewtani en sadon maaji e sakulaaji ko taa der maaji wakati ma Abdul Aziz Hasmi landimo enketino
gada gonnati jojjini laabi ko wadde jonde jang de region tila beeri o hannen jonde jande heba kena
tilberi laabo
Region Tilbury fi rafike jara hakkilo fukingo gon no ni no kure mu himbe tetama jawdi mu wobbe dillowi no kuje mu te foyde to du misali cakan tarare anzuru jojjitabe illa rawani be endan handem be cankitaki wobbe mabbe no Tilbury wobbe sakwara wobbe desa wobbe nyame e no kuje redu leedi Niger barol himbe e tetere dendu no hore mu handem bane do ummake yilade ladde de endan non te foyde goddo to jungo ne no hebernem
bino aga kalkal
kolo e belle yar region Tilbury labi jojina di enden di ittama e gide maada ko nafa himbe nonna
ari hannano gomnati
ko lobbidi non miden jetta gomnati du ko itti labi di enden dernu kuje den miden gatta tamude du ko region Tilbury fu labi di enden itte der ko boyata labi di ni de boyi der cakantarare sadon nan waddanta himbe wombe der majje yewtinaaki dum hani wadude do labi har ko darata nyawtigu himbe luma ku mabbe jangirde lokkol deme e himbe gada kebe ko burda gam andude ko jacci illa labi di endan juddina warde hande miden andi ko dewtere laamu leedi kan hokki lawol gomnati watta labi di endan juddine der cakantaraje de endan ko watta sogeji baawo gadude golle mu der wakkati mu gidi amma labi di endan de boyi dum woni ko waddanta himbe sadorna padde majjun nafude torrani dum waddanta himbe
agti sandey o lieu ka amte bo reese gomni
balla kay himbe leedi kaane gaddande gomnati e sogeji gan jonde ja hebo de region o enda
labi ze sina kan
balla ka himbe leedi kaani gaddande gomnati e sogeji kanni woni gacce be gaddi firafke joro hakkilu fukkingo go enda himbe fu durwo boddo gadol gacce de enda arande ni jenaari himbe den rafisardirde gonga cuudi kite fero dirde caka himbe hana kanaado golle den kan woni kokketedo denne himbe leedi he ko e mu no kaani boddo kulle de enda to jokku gadol majji
la bise bumbono gi him kam woru wodini
Si tu edo do ko habari me fulul tili handen kanon do yaade yande jeego e mintaji sappo je on nanon yewtere ne min gadi bat jodo kalto en tilaberi edo fi denago kanyu e himbeji imibe nokkuje mu en han tawe himbeji jodo ke le region en me accidan e mama ada gambato do habaruje dengal hausankor assalamu alaikum balenta jawani.